Sakiraɓe warɓe rewɓe min jetti on min beltanake on to gonɗon fuu non kettini yewtere nde studio Yaffa jo Inta hande no alkamisa o hande no yewtere meɗen en kalatana hara laare le gallure Ouagadougou. Gallure Ouagadougou yo gallure andirana non laare amma ko sakiti ɗum tundiji na paɗɗe no heɓira fuu le gallure nden ɗon ɗum bonni hande handen pilki meɗen. So Allah jaɓi le yewtere meɗen hande nde en keɓan haalugol haala laare gallure Ouagadougou. Fadde meɗen o boyde e yewtere meɗen du hono no alkamisa fuu studio Yaffa ɓantata no micro muɗum le gallure wootere leydi Burkina Faso no watta fa ɓiɓɓe leydi du jottina kongi muɓɓoy ko haɓɓodi e kibaruji ɗiɓe nani le jeɗɗire nde. Handen sakiraɓe yo gallure Ouagadougou fa handen sakiraɓe meɗen tawaɓe toon ƴettan kongol fa jottina en kongi muɓɓoy. Yeso micro ga sakike moɗon salamatudi ko kammon ɗon
kawral mangal
le gallure Ouagadougou. Bangeji kewɗe sonia hewti toon ana wawi yi'ugol tundiji na kewi ƴuwde nemne pasani fa warde hamdallay nokkuje ɗe fuu handen handen soni a yottake toon a tawan laare nden kay wona hunde ko horsina toon. Tawile faɗɗugol tundiji le pilki yo hunde ko woɗana en enen jaate ɓiɓɓe adama en sabu na ɗum wawi waddande en saɗɗaji dow cellal meɗen. Aran nden gallure Ouagadougou na wonnon le galluje ɓurɗe fuu laaɓude ley genɗe sous région amma handen handen le wona noon. Ismaila Lagune Drabo kanko gollido amin goto o heɓi waɗani en yewtere ko haɓɓodi e laare le gallure Ouagadougou. O yiltoken le bangeji kewɗe gallure nden ɗon en kettino yewtere makko nde sakiraɓe meɗen pirtani en Evel Fulde.
Ça s'appelle les moustiques.
Ce sont des moustiques. Dans la nuit, nous sommes maintenant.
Kanivoji kewɗi dundummaje kewɗe fana rufa tile tundi gonɗe e onjagol lawol fuu ndiyam tunɗam laatotoɗam sababu jahale tiɗana moteje e mobilaji. En gonani le dene nemne dene wonde le arrondissement ɗiɗi Ouagadougou ɗo ley danki e natirguel bole lawol sukaɓe jokolɓe gonani na pillo. Hewtoyɗeɓe le na tiiɗi saabe luɓgol ngol neɗɗo matata ngol ngol ɗuratana le kanivo gonduɗo tuundi fa heewi pet ɗakkol ɗon luɓgol ngol so a ndaari fuu wayno torrataɓe. Ley nde deende ɓurde fuu hiɗɗude e ley deeɗe gonɗe ley laamorde leydi meɗen yimɓe ɓe mbiyayno kamɓo ka mbowti wondude e tuundi ndi wakkati fuu. Hunde ko welay fay seeɗa kal neɗɗo jawɗo e powtiri mbiyeteɗo Nicolas Tindirbigo e miilo o gorko diguɗo dow duuɓi capanɗe jeegom wo gilla ɓe celli waddude nokkuje ɗo tundiji gattete nokkuje ɗo meeri jeyi ɗe dene nemne wo ɗum waɗi ɗe hunde nde wattitori no bonire ni.
Bon avant ça
na ɗum samduno seeɗa wakkati simo ndenɗen nden na samduno sabu na wonno nokkuje to tuundi ndinɗen watteteno mi annda fuu toye ɗum naati ndenɗen to tuundi ndinɗen wattete no wonno haddu le deneji ɗinɗen fuu yimɓe ne gatanno tuundi muɓɓen ley ton en caggal ɗumɓen kamion waran ɓotta ka joni ka fa yiyatake woɗi fa e wala kasi
ɗakkol ɗon isaka ñampa wona en na moƴƴile mobile muɗum bongel o jeyaka ley dene ndede de mo golla ɗon ko watta duuɓi tati jon. Isaka wi waɗi hadde fuu ko wawi wadde fa lamna pilki nokku muɗum e mballa yimɓe ɓe o gollidata amma golleji bonɗi yimɓe wonɓe ɗon ɓen wallitataɓe. Handen o moƴƴinowo moteji e mobileji mbiyeteɗo mécanicien na ndarde hunde nde e rafi sembe pilki mo o gollata ley muɗum moon weeti fuu ɓeydatano tuunde.
Souvent il se profite
wakkati gomma ɓe accatano fa ɗo ƴowne toɓi dey ɓe gatta tuundi nin en ley ndiyam ton en ɗum waɗi dena men itta sabu men kajaka dende nde en tawe kuuɗe goɗɗe ɗe na goni e hemum sinini la'aare wala sooriɓe mbawa warude golloɓe du noyni men gaɗata abada li saƴƴayi ɗi en tan men goni.
honni e bandum men won le dene witene pazani le arrondissement genaybo le yajarde le fay gotum wala mudum buubi ngonaina na kawriti e do chobe yi adama remme en saseji bidoji lifuroji hon dum e bandum fu hawriti le leedi leppuni lopal gongal ton sabindu ngongo le nde yajarde hore mudum rewbe ngoni na chuba tundiji wakati woppe mabbe dum ngoni na ndema kamanaare
bon parce que
wasabu minen kam en gala nokkure wonde dakol do en to men bayi faddoide do en wakati fu tisinaabe en be en na biya min salla woda ko men padda do en amma men gala no men gada wodi be bi men salla sinwana tawe o kusudo ka mutu taxi adiran dum foti bidunorudu fa njaha fa ton en natidi sedan
le moteje de koyde tati Michel Sampelugo waraina fatlufa tundiji le mubboy ndiyam tundam golliradam watiti acike mu andika do wana nokkure yamirani fatundi rufe pazani e kusudo na wada kilometriji 10 jenai odu wata do wada rufa tundindi nokkure wodunde wodi essence oduna tidio hono Michel yimbe je yabe lidedende na ngada na dufa tundiji mubboy indi aino meri on hani subonade be nukure to be kan rufudi tunindi de meri on du ko be ndoki dundum fay gotum be kebe wadenede le dede ju goddika adiji goddi adama falaare hebe le yibbe adube adiji di ne mbalimtu de bale hono waldere wietende jibn de waldere usukabe jokolbe ngonna darana dum fa wallita yimbe suni en golliri halaji ne de etto kongol do inde de waldere de bete risna tawdrawgo obi safari hon dum e bandum en otindinde yimbe matita ha iloji
malheureusement awaga
mimsei fa hande wakadugu no wondi dendeji latiji nokuji to tundi rufete handen kasen no wodi himbe e bawa milade keno hani e dena to be buri ko be nyami fu do lawol be paddata no wodi kasen himbe hedotobe fa yonde toba dey men burtina diam mubbe tunna be padda do lawol wodi dum boninta leydi meden hendu ko min fofata e fa hande diam meden
a polluer les sols adiji aditedi wakati fu falamno wuro hejata suni wana yimbe meri ngati jungu mubboy torre e majjum ngalure wagadugunde wonaina mursa ngari mudum arande nane hautuno le ngaluje wute fu labude leyde badije do commune hokka wadugo labe kewdi na heba barjaariji ile ko falti ko bawde limtude du o moddere de be kebi e hitan dum uinaati de jeetati o walderi wietende bayren e mballa onu habita hokkibe sabe laare
kettine yafa
kettine yafa jeddire de do le gallure wagadugo kettintode na sakira meden tawabe ton be jettan kongol duube kokka en miijoji mabbe do kibaruji de be nani le balde chakitidi di be gonana do micro golido amin goto Amadou Tambura en kettinobe
tiya modon koy e ko daga mahalla min sey ko biyeteemi e dimma am wallahi idum woti wana wiide arande geldu woda sabo si en filake firtude ko la patrie ou la mort wiata e hande no gendi men di wonildi e leyi kono ni idum hokka wombe ina kabana be gorgaako dum wadde mbimi idum woodi jonga ko hani fuala sana wombe gonna kabana ben be tinno tay ibe njabi ko dum firtata dum si mi dimma si be njabi dum fu oyata fey gendi men wa hebde jam
ayo min Ousmane men mi la hande en sans gol devise meden Burkina Faso waiti de dum la patrie ou la mort nous vaincrons dum meden mi la wadum honde lobbere e to gonden hande to leydi meden du hande no e balawji ne gonden di sabu neddo andi ko wal majjum fu tawai wiide dum beida gorgaaku wombe na ballita fa jam warta leydi meden di
nayo mi Allah mbiyete
wallahi Allah e wailtingol debbi Burkina Faso handen idum wodi nafa sanne e le balaw mi leedi men wondi o dum wada fa dufa dum wada fa tewe do Burkina jo tawa fu na watta jungom heba leedi men di yara yeso wodi dum nafa habetebe won bombe do terrain beedu dum walla dum be dum hokka dum en sembe keba no kabitire heba leedi men do hewta independence mo fa handen abo wallahi dum wodi nafa sanne andudo nafa la patrie ou la mort no vaincre o fu Allah watan jungu heba leendi ya yeso sanne hande no leendi woyri ni wallahi la patrie ou la mort o kam buri abo inte progress jisi o ka yaata e situation mo leedi o leedi men di tawra hande ndelle wallahi la patrie ou la mort o kam buri fondurede e situation no Burkina woyri hande ni wodi kam buri samtude kam buri fondundurede l'hymne national me menga
sakirabe warbe rewbe jimugol do du on batana yewtere meden handen alkamisa o so Allah jabbi jango aljumare en keban yewtere wonde bila mulamodo minde Allah de fay ko